Yo afisa, mshandiro pato, makipipena. Leo tunataka kujaraza watu mafita. Wewe ngoja uone maneno.
Brass Ink Records.
Now show me karate.
Hey!
Karate. Karate moves, show me karate. Na washa karoti. Karoti. Karoti, muse waka karoti. Honta left. Kula right, right. Watu, people, you must fight. Manye, nye, nye. High five. Wakileta kwako, unawalai misa. Show me karate.
Hey!
Karate. Karate moves, show me karate. Na washa karoti. Karoti. Karoti, muse waka karoti. Honta left. Unakata, kula right, right. Watu, people, you must fight. Manye, nye, nye. High five. Wakileta kwako, walai nisha. One slap, two slap. Shimo ya panya unafunika. Mama, inuka. Wenda kwa kusiuno, ama takufieka. Wanza nikiwaweka.
Karate.
Munaanza kunyata.
Karate.
Wengine kubweka bweka.
Karate. Ningumi ntawasondeka.
Chome karate. Karate. Karate moves, chome karate. Na osha karoti. Karoti. Karoti, muse waka karoti. You must fight, manye nye nye. High five. Wakileta kwako unawalai nisha. Ote sitake, uchokosi. Mini takukwara unoke ngosi. Takusirap, na kikohosi. Mini chonisi na kisho machosi. Nivichanagalia. Nyai, unataka kang.
Kang.
Unasa kuchil. Sichichoche wewe ya kuchil. Nikome wewe. Karate. Karate. You must fight, manye nye nye. High five. Wakileta kwako unawalai nisha. Walatiri yangu niko na ndisi.
Ndisi.
Nikupate ukigusha hisi. Ukisikia nifinya mbisi. Tunanyambisha watu kima kusuti.
Karate, karate.
Nani anapenga? Nani anapenga? You must fight, manye nye nye. High five. Wakileta kwako unawalai.
Huyu ni wazimu nani? Haka. Haka ni kawazimu aise.
We.
Ebu kamu. Kamu. Mutazamaji haka ni kabaya. Ai.
Hata Raifani sijua na impanga nini hapo, lakini wacha tupigane kwanza, sawa?
Sawa.
Didi na yeye ni nani?
Mama amenichapa!
Unacheza rap.